OBK Records.
Nagula, 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 nagula ine. Chigondi lelo jakwima iwe baby. Giga kala pamsi kulingalira zaife. Ugundi konda ubosa zulo. Nagula, 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 nagula ine. Zajibana zamasewela dasiyo. Giga kala pamsi kuyanga nambuyo. Ugundi konda ubosa zulo. Moyo wanga wose ulipaile ufuna kukuza kabanja kokonga maso mpenya ndikuona tiyona tokongola tikusewera akapinga ndikuona kuchedwa tawisi kugwila ndifuna nzanya kanda manja manga niza sewele nae umuona kukula aza kalendi masongati agazanga kakope ndiga mulongati mirende mge aza kalendi pazu wangati agazanga wazelu nizi Dine nyamada uso wa zambili kumaji kondi changoji lipo singa kwa nite kukukonda mjila zodula kumantima wanga utenga baby moyo wa kongo angachire chigondi chathu chizabula chigondi chathu chizabula ambuye azachirira kalendi masongati agazanga kangobendiga mungongati